echomu wendo ze chenina yekwe dia mulongo sirina mulala yena kiriza chingamba wamponya wachala chipade abanyazi balafu akunyagala vulageda ngate tafunanwa kankufireko nyabo lyanda kulyanda abayaye banji mbatidde tebakuntwala gambe kyotegere kikinjogera nkiminiga kati kiri gyoli kyoyagala kuŋŋamba na byonna bye nnina tekuli kyange nabikuwaako bifuka kugambe kyotegere kikinjogera nkiminiga kati kiri gyoli kyoyagala kuŋŋamba na byonna bye nnina tekuli kyange nabikuwaako bifuka nabyennina tekuli kyange nabikuwaako bifuka Choya kalampung